Studio 80 Halaji Malifu. Toyo Studio 80 kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen e fulfulde alkamsare sappo e joyi lewru desembre hitane 2022 yamde sappo e jiddi jablike silmaaji chapannay e joyi maison de la presse Bamako don yuccino on kabaruji de kikide hande woni Alice Cisse kanko Mamadi Keita wonto boggi jande tu. Gouvernement leydi amen di bami anniya darunde gollidal gondo hakkune mudum e gubal ozone Mali ngaldo gubal wonno kuncanono hore labal ngallure Bamako ne halfini dum voirie du district odo anniya ka gubangal wulitike dum to moktu to yimbe la kuncanobe hore fina tawa faye to kanan kobe ana wondi wadde to imadraji de waifu yella fina tawa ana heba nawtirede bangal kebele nokku o to mi ato ngabugol choggu kulle de yimbele be hasindine mudum bangal ngure ka kuteje mudum ana wondi mata to sanne yimbele be ana wondi wulitaade dum dum won sembe kabaroji dimi jogani o kikide hande sekrabe kedibe bisimla modom hedaade dum gouvernement leydi amendi bami anniya danude golidal gondo hakkune mudum e ozone no Mali cagal mudum be bami dabireji faahi mawdi lata sababu labine ngallure Bamako ne be koliti dum cagal batumo be ngadi hakkune mabbe pawinodo do labal Bamako do alal barnde ngaldo gubal kanyum kana nimsi sanne odo anyam gouvernement o bami o omo nardo gouvernement o do yoba dum milliardiji 10 ko rewata dum ko faake ben famtare anni ko ziyadata mayga hebani em do hendo facitamo Mamadou Sama Seku kan sitasi dibe
e wi gouvernement o kado anniya tertu de contrat ozone Mali bamama sabi rafi nafaka mabbe e kanye kabar omtar leydi ndi beere dun dun be holti tottude mairie o kaaki gollirdi e ko buri millioji temre jiddi e chapande jetti sefa e kanye mahugol no kuuji di nyamaaji njuppata e mudum to numu bugu e muntugula e nokku goddo le dande medine kadana colonel Abdoulaye Maiga kango woni merci communauté hakter laamu leydi ndi
malheureusement la collaboration
sunu halere ma gonga kawray gon hakkune mairie de district gon ka e fede ozone longi hebde lawo sabe yi watti fu metti an hakuna mebbe no lamu ngo han fi de dabiriji no gaddunda amen moblaay ko noddirte voari du sabta am otti de nyamarta de kuma tewtano numu bugu nato nukku to nyamarta yippeteno dum e tewtino aran ka e kaaki lobbi gollirde hebe ku gatta ngan golla
et le traitement des déchets
pour ozone Mali souda le fe metta mudu e wi ardibe be nyamandeji mabbe e lam o lati sababu taadinde golleji mabbe kewdi yoga e gollobe mabbe dun hebi lebbi joyi njobaka kedana adama kone kanko o tindinowo to gollirde ozone Mali
milliardji jenen wawa lamtunde genni bam ko fe mangal mudun le hitane wotere ben haani yewde fa milliardji sappo e tata non dum ko tewtano cagadi torraji fu fe bete goto fedde ozone yehe wullitoy yeso tribunal holliti hajjeji mu en ga handen hono jama o millita yalla milliardji sappo e joyi ana wawi wadde di golleji o entreprise
gouvernement hokki tajural wiide kala nyamande ozone Mali ngodudo njobete fa laba holti wiide dun no mahugol nokuji goddi nyamaji njupete mudun fuddan jontere warorede
gouvernement o holti wiide yamiri wadde lugagol fa ande hoto milliardji jeddi kannodi hunchande hore golle nyibugol nokkuto nyamaji di wartana yuppede numu bugu yari sakirabe kidibe ono bayi tuttude hakkilaji modon fuudo dido kabaruji du bayme ande to do hello amen Facebook na do computer nawtarade fina tawa bangal yirwinde kebe le commune ngaji di dun faana joda hala mo golle mudum fuddi bete hande tomoktu galdo kawrtal balde didi kawrunchino yimbe le kuncanobe hore fina tawa cuubabe le gallure tomoktu fa yotto sigaso kay mutti commune walata le leedi mauritani du hawrihem joda hala o ana windi le imadaraji yambere jeddo bo festival mo be nodiri vivre ensemble tomoktu to fa bedro den famu anni ko nelado amen yaadi to Moussa Malessi suko hebani en do hendo faccitango Mamadou Sama Seku kay sita sidibi
galdo kartal do kabar fina tawa yo hunchangul hore to ndral haklaji yirewere kabar mudun elenuko no holitri hore jo festival vivre ensemble salaha mayga beri wede tobbe mawde nayde latto sababu to ndral haklaji bangal sisleji kewdi ele kartal ngal
nsom diki me kaldi wi ana mo isane menendu me yaha me kortia e yimbe yoga yalla me heba wadde yembereji goddi ko natto sabo holitunde honane fina tawa tumutu woniri kayle lamorde mudun fu
kanko mer ngal lura siware holti wede do golle o nafa mudun no mawni sanne ele hun cangul hore fina tawa albasha muhammad mistini wide teraji leedindi wadi hello modo ele golleji fina tawa leedindi
organiser le nday yembere me noddi pelle ko heewi wara me dokkundira juude me wada dun sabi fina tawa yo huune ko huntinta leedi yar yeso dabri fu fiyama nga huune fu wawa waddude jam e kawral sun wala ni fina tawa
joko prefet tumbutu holliti weltanke sanne odo golle o sabi e bimako fina tawa na yewi na sanne kala ko bili e neso e yewere mi tin wiide festival vivre ensemble fuddi nyande alterner jabbe de ngal jogutata non fa nyande alam warorde
to miyato nokkule to yimbe be nyamata darne mudum ana moni sanne le ngurdam mabbe yimbe le kuncanobe hore dido nokkule kanyu enka ana ngulito sanne fewde e ko kulle de yimbe le be hasindini choggu mudum beedi yimbe le garobe sodde be do kanyu en suude e mette mudum feyi dum woni ko tayiki kejaado amen gondo le nokko o ishaka kulibali anni ko hebani en do hendo fecitaango mamadou samasiou kan sita sidibe
jogola restaurant na wondi lata de tidalla e wi ardibe dido nokkuji di faysu won ko hebete hen kebal gal na famdi choggu di fuf na ngabbe joni e wi mabbe
na fen beragal
handen tume kilo mudi ye fa temdere boddebe pomme de terre ye fa temdere chefandi jeegon kilo goto ga arano meda soda kilo pomme de terre chefandi jeddi metti nati handen hakune mena sodobe kiliame ka ciottoben sa nyamdi sotteten ana fandi sanne
a quantité normal sur
kilo en yoga ko cultivide plamo e ciottata na famdani kalisi njobetedo sabiti allahji e wi mabbe
kini plan sur
nyamdi sotteten joni famdi sanne handen ana yafi heba ko nyamta tumia pour arano ga soni kulen ciogumudo ngabbi yone tirsi mena totta ko nyamete ondu me fandina kakolum hande so an mili har so ni wala soda fa hew
doni fara oka
den no kambe client e kanye jirambe fuf na goyto butugul cioguji e lumoji di do woni ko isaka klubal hebani so jottamani gilatumiya
adnarno yambini sappo lewru desambre bettiindo yiti mawru chapantinayi e nayoba kongol kunchano hore hakkeji bibbe adama en goldo kongol holti wiide bibbe adama e fu e potum e hakke goto galileede amendi margal tawangal kanyun kana heddi wadde faham tawede ko hada de seriaji leede amendi fu le region kayo o golle ana heddi to faham tawede imadraji di pelle kumani be tewtudo hakkeji bibbe adama e wundi wadde faham faake men famtaade anni ko Mamadou Samassiou ko hebani en dohno fasitango Ousmane Nyalibouli kay Fatoumata Maiga
bi neddo goto mo tabagol mun tore mun hewti lasin konate we kejaado hala walde gambana do bamako do de fedde humunida habudo e maccuda ko o holliti wiide imadaraaji gondi wadede joni di jabata kase ngol tabagol
nte joyen kanan
mi wana maccuda fat indira maccuda dum fota jennoje faari wede mi fumiden andi won baraabe kamari mun kamari amiri gellet e min kaliri dum be anda so abiraabe amen mamiraabe amen fayottaade e njaatiraabe amen ana gonno maccube be anda ni suka imube joni be jabata di golleji sabu welitingol naati e golleji di
la dami ndo jonale ba kon
andim be fina tawa hakkilo mu ben e en kan selde e golleji bondi e en kan jukude tabade e fina tawaji Oumar Kouyaté woni hore jore ko tarad kay
c'est un tawangal ila dubi ana meli mi ngari tawde soni di golleji di kana ana keddi ana hani ko dabare wadene dum fa dum sele ngarte do gonden ngeni di do ndima ku joina e en kan ni joddade kaden kawren ka dum fu ana wondi e majjude
na sa disparaît
pas de humanité daranaade hakke be adama en cndas ana wondi e wadde ko waye fu do habgol e majjuda ko e wi cndas o golle ana wodi jati dun ko watta masibaji hakkunde jallegni Oumar Touré kejaado cndas kay
nous savons très bien
en fu eden andi majjuda ko gonga ana jogi sembe du leilam kay min dartino sariyaji jo ine do kabaru mu fa golleji di kana di sele kasindu talkidi yowte fa golle o hebene dabari
c'est prise en compte
andindo kabar nedda ko foje tanjugura darti e lam o waddi ko way fu rimdininde wiabe maccube yalla o tidal ana hebene jogala akile makko amde sariyaji tan watta fa o tidal hebene jogala
disons qu'il faut faire
an hani ko hala rimdinede hale sabu leilam kay gelle yogo gonton maccube be darti jeybe dun en rimdinabe be njobi alada ko hani yobe de fu yobam be rimdinam basi gondo hakkunde mabbe iwi ton joni faabe bamundira
sensibiliser en profondeur
a maccuda ko yo golle gondudo wadede fa joni le region ngaji yogaji mali woni ko holliti wiide honjotobe yogabe kabe kolti wiino adnaandu wori yaruda hande ni ana hani wadede ko waawa fu yalla o golle ana sela se wana dun edin waay laataade basiji hakkunde jallegni
sakraabe faade amem sertude kikide hande mi kaltana hon wonno sembe kabaruji di gouvernement leedi amendi bami anniya darnde gollidal gondo hakkunde mudum e zone mali ngal do gubal wonno kuncano hore labale leedi amendi o halfini dum voirie du district odo anyeka gubangal wultike dum tombok tutodo yimbe lan kuncanobe hore finata fa to kanankobe ana wondi wadde to ko wayfu yalla finata wa an hebe nawtirede bangal yirwinde kebele nukko o tom to miyato do ngabugol choggu kulle yimbe le hasindine mudum kutteje mudu ana wondi maten to sanne bedo yimbe le do ana wondi no wulitaade to do min kaddata kikide hande kabaruji amendi min jooti om sanne hedaade dum ga fatje fe nukku do e seeda yowter amendi ana wondi ji inaro sapo lewru fevrier hitane 2000 dudo suru kaso bole sukaɓe rewɓe fa yetto sukaɓe fa yetto rewɓe kañum en ka jidduɓe saria kañum en ka ana nangele oɗo nokku le ñaloma hannde o min garan le ñaloma hannde o le magasine amen o min kalan haala hono rewɓe le nangaɓe le oɗo nokku sukaɓe mumen wurdi fa keɓen famtare anni ko Mariam Coulibaly heɓani en dow hendo fecitan mumi hoore kan e sita sidi ɓe en kiire jan suudu kaso rewɓe mum ɓe noddirta boole min goni dame ɗe uttama caggal ko ɓe ƴewti talki yimɓel gaɗoɓe ya wartale nokku o hoorejo arduɗo nokku o bisimimme le karal nokku o rewɓe uddaɓe ana ɗon sukaɓe kañum en du ana ɗon biro hoorejo nokku o ana takki surtu sukaɓe reseteto hakke sukaɓe worɓe sappo e nayo kan sukaɓe rewɓe sappo mi limtito wattunomi landimo hono ɓeɗo yimɓe yettirɗo kanko madame Coumba Tangara laamiɗo nokku o ana jaabomi
ici a bole
nokku amin bole ɗo rewɓe ko heewi ana wara tawa yo haamuɓe yogaɓe meɓɓe ɗum ana warda cukalo mumen ngal rewɓe haamuɓe mi jaɓata jippineɗo mi won dogotoroore toɓe naɓete soni debbo haamlo anno ga so leydi muɗum nawi mi noddan dogotoroɓe wara ƴeewaɓe ɗum fo yalla patɓe jippina les suudu kaso ɗo
gurdan ɓeɗo sukaɓe gonɓe kaso ana waɗa no woɗiri lewi kanko laamiɗo suudu jardin ɗum ɓe gon ko yewtintaɓe eɓe ñaama ñanduji moƴƴuɗi ɗum ga andinde tan wiide ɗum yo saabi yimɓele jogiɓe anniyaji lobbi waɗi so eɓe mbawi daranade ko ɓeɗo sukaɓe hasindini muɗum na holitiri wiide kanko madame Tangara o wi laamu leydi wala fuu ko daraniɓe le oɗo nokku bangal jawdi
sukaɓe wonɓe gaɓe mi won kulleji kewɗi koma dokkataɓe ɓe fijira ñande altinere meɗe definaɓe lacciri e liɗɗi talataro meɗe definaɓe sumbi alarabare ɓeɗe hokke gâteuji e nannan muɗum ɓe ñaama ñande alkamsare meɗe hokkaɓe kosan e buruje fattode gâteuji ñande aljumare meɗe definaɓe e tew aswere nde meɗe hokkaɓe sumbiɓe yara ong fawtoɗo amen defuni ɓe sukaɓe mala lebbi tati fo ana hokkaamen no kalsi ga o ong witte ana ɓuuri duuɓi tati hannden
dewte gollirteɗe le suudu kaso ndu holliti wiide suka fuu juttinɗo duuɓi tati ana haani sendede ina muɗum yalla ana heɓa yerwude no moƴƴiri so wala fuu jaɓɓuɗo nangude suka o le galle to ina makko woni ɓe naɓete nokku kertanaɗo toɓe mbawi reseede non hollitiri wiide faham madame Tangara
wawadde ɗi golleji soni sukaɓe wonɓe gaɓe ana hani heɓede mais fiyan dabideji jantude e juuji humniɗo kabaruji meɓɓe on ko hollitita amen nukkutoɓe han naɓede soɓe heewe samoji du nukkutoɓe sukaɓe marte yimɓe mumen ana waddaɓe boole ɗo ɓe heɓaɓe yiide inniraɓe meɓɓe uddaɓe gaɓe soni inde suka o kaso muɗum timmi mais yadato juuji on kasin yalla nukkuto suka o marte ɗum ana heeɓa hokkude suka inde muɗum
balduɗo e suka muɗum le nduɗo suudu kaso ko ɓuuri lebbi oɗo suka debbo mum noddirta ma jan nanganoɗo so udda le on ɗo nokku kañum ko a wi muɗum ana serti komi kaali jonko o wi koɓe dokkete bangal ñandu ko ana fanɗi o ɓeydi henndu wiide fay goto hillaka cellal maɓɓe
ɗimsenuga dumni ko amanno ko
wurde suka uddaɗo le kaso ana tiiɗi sanne mi wullitike kile heewɗe ga ɗo fuu laamu o faame amen saabi sukaɓe uddeteɓe ɗoɓe laamu o dartawge meɓɓe yimɓe wonɓe gaɓe ndu haajumen wala meɓɓe min ko mettiga hannden yo sonnide ɓiɗɗo ka inde muɗum saabi suka so waɗɗo hono duuɓi tat tan naɓeten nokku goɗɗo mare feere muɗum soni inniraɓe meɓɓe ɓe ñablaji hewɗi en feccafaji ɓe heɓata siroji gaddeteɗi gaaɗi a tawan rewɓe ɗiɗon ana happa e siro goto rewɓe haamle wonɓe ɗoɓe ɓene tampi sanne
le cuuɗi kasoji fa hewle leydi amen di won nokkule kertanaɗe rewɓe kañe sukaɓe jukkaɓe jukkugol ngol adadu muɗum mawna cuuɗi kasoji ɗi ana wondi mu'intinede nokkule goɗɗe ana wondi ɓeyde de hem yalla dima ko rewɓe kañe sukaɓe ana heɓa huncenede hoore ɗo min kaddata e magasine amen ñaloma hannde o min jowti om sanne heɗade ɗum min jiye ko yontere waroore ko